ZLatestMusic.com.
Brand new one.
Military swagger.
Hey.
Yeah, the ping. Wow, bobo, Jesus.
He's mobile. Hey. When you kill them, I shake defenders. Night riders. Today.
Yeah. Yala yama 2019. Ilu kutezi yeta wailikanyi. Kielu swafalu keni mambanganyi. Awase pole kakafano misopwani. Kashmani kana lolo. Kashmani kana lolo. Kashmani kana lolo. Nalu potezi kashmani kana lolo. Yala yama 2019. Ilu kutezi yeta wailikanyi. Kielu swafalu keni mambanganyi. Awase pole kakafano misopwani. Kashmani kana lolo.
Wins blonde cushion.
Kashmani kana lolo. Kashmani kana lolo. Nalupo tezi kashmani kana lolo.
Niko pokezi mwamba kushenga kama noka. Ye mka wana ni kamba muziwe kikwa shoka. Seri matuzali chaji ni kwa shokwa. Ni mbuzi noka munko inge kibolo kwa.
Lukeni mwambanga ni solu wa mafamilo mo. Ni utwela ni kwa zewe etala ya mulumo. Se tisa ni matempa soluri wa milomo. Se futi I'm starving se lukeni sesili mo. I can't see inge simbofu sesili mo. Sishiman sana lolo se sesili mo. Kanti wa musoka fomu sokani. Amulutari mempange ni pulani.
Yeah. Tala yama 2019. Ilu kutezi yeta wailikanyi. Kielu swafalu keni mwambanganyi. Awase pole kakafano misokwani. Kashmani kana lolo. Kashmani kana lolo. Kashmani kana lolo. Nalupo tezi kashmani kana lolo.
Tala yama 2019. Ilu kutezi yeta wailikanyi. Kielu swafalu keni mwambanganyi. Awase pole kakafano misokwani.
Kashmani kana lolo.
Night Riders Company.
Kashmani kana lolo.
Kashmani kana lolo.
Kashmani kana lolo. Nalupo tezi kashmani kana lolo.
Kashmani kana lolo kitala. Vungu pilo wose lupila kikusa talala. Hakuna asa akali chafa za landa. Kikuiti sabu pilo wose di masunda. Akasikati lalishi akakachaka. Kuvale valondile kikona koka kachaka. Kunyanda nilu nyanda kono notichwana. Amuwone muse wanyandela neve mwapwana. Likali tulile akusana nikikwangela. Kulikaza kupa wana mwa kuchimela. Upilo kusatala lakuli upishe tala. Zema sweza kulatele la uska sitatala.
Yeah. Tala yama 2019.
Yeah.
Ilu kutezi yeta wailikanyi. Kielu swafalu keni mwambanganyi. Awase pole kakafano misokwani.
Jafe 187.
Kashmani kana lolo.
Hey. P-Nation.
Kashmani kana lolo.
Boy John this one.
Kashmani kana lolo. Nalupo tezi kashmani kana lolo.
Muyo Max Fadi Tawaya
2019.
Kansela Sili
Jefuzi
Mbela
Young
Twizy
ZLatestMusic.com.
Kingmaker Big Man Sivandi Venengati Jasper Kavika Jem Kemauka.